yeah.
BJ
Exclusive from Hot Vibes 39.
Hey, yo, check me. Kutokela pa nane na kuona. Since that destiny my gonna. Just look what you've done to me. Need you cause I everyday mommy. Oh na na na. Girl you so fine. When you rock in that dress, nana. Girl you so fine. Yeah, she running her red.
Kutoka ichateye pa mene na kuona. Nezo kange wanogona. Olo mama dreams ndiwe tape nezo wona. Ndiwe face cash but mami ndiwe wina. Siapa, lilo na kuwina. Unani chenja kuchoka mupea. But yewe mami unani panga ndine kepa. That's why nowadays ndine love kepa. Chiseko na koma na taya na makesi. Nikumbuka deo unani towa tumakesi. Leti unayasha ine mwandi mumotema. Kulibe na wina ine be mumotema.
Kutoke rapa mene na kuona. Since that destiny my gonna. Just look what you've done to me. Need you cause I everyday mami. Oh na na na. Girl you so fine. When you rock in that dress, nana. Girl you so fine. Yeah she running her rest.
Ndiwe super keo ni kulangize wa mama. Kukusia ni poza wanama. Chikundi ni wawili wachitatu ni wapoza. Mastori ya mapwela wasie wasitonja. That's why ni kufuna na munia. I thank God unanichosa mumutima. Past maezi ni zota ya chape time. Ushe ni fuseko iwe mami wenze kote. Pamini nizo pita mufi kundi fa mafuto. Pini ninzi singo wanzanga wenzo seka. Wenzo wata ini tizi kukawata. Bati siwa ziwa life ima pala
ansa. Kutoke rapa mene na kuona. Since that destiny my gonna. Just look what you've done to me. Need you cause I everyday mami. Oh na na na. Girl you so fine. When you rock in that dress, nana. Girl you so fine. Yeah she running her red. Kutoke rapa mene na kuona. Since that destiny my gonna. Just look what you've done to me. Need you cause I everyday mami. Oh na na na. Girl you so fine. When you rock in that dress, nana. Girl you so fine. Yeah she running her red.
Exclusive from HotVibes.co.